Ilo ishilonke iyakhuluma unomathemba bathangeka mthole umuntu ozomthanda bathusibusiswa nothidiso bamshiyile bamshiye nezingane bathangeka mthole ozomthanda kodwa mina
unomathemba ngiyamthanda izomenza yonke into
Unomathemba yomshada
yomshada
ingane zakhe ngizozithanda ngizozinakekela yomiga koko kwami noma bengathini yomphatha kahle unomathemba yomshada awu Unomathemba, ngiyamthanda.